More music at spacegospel.com.
Zimehesa umetoa na Bwana ametoa jina lake libarikiwe.
More music at spacegospel.com.